Sime. Hola, Bas.
Hola, Mike.
Ya las bakuza bafuna ukulalela. Sihlala siphuza futhi bayasibonela. Basibiza ngamagama bayasimonela. Siyathemba umdala uzobathethelela. Dala sibakhuza bafuna ukulalela. Sihlala siphuza futhi bayasibonela. Basibiza ngamagama bayasimonela. Siyathemba umdala uzobathethelela. Ngiphila kayi-one ngifuna impilo ephelele. Ngiphile good life vele impilo ishelele. Spina kusheshe bula sekele. Mina sengifasile ngizokubona sekele. Amdali mina ngibonga le mpilo. Ngicela ukushikisha ngijave kokugcina. Nesitoko la sifutha umlilo. Yasho danko yamnandi le mpilo.
Oshikisha, 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 shikisha, oshikisha, shikisha, oshikisha, shikisha, oshikisha, oshikisha, shikisha, oshikisha, 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 shikisha, oshikisha, shikisha, oshikisha, shikisha, oshikisha, oshikisha.
Shikisha, ngoba bangena bathi ngiyasinda. Iza bangani zoba yenzela. Zoba marinator, zoba ashkarai. Istop siku 6 vele ngiyashisa. Bangena tenu buso vele uzoshintsha. Ngoba thina sizi nje zinje zokushikisha. Shikisha ungayilatha ne shikisha. Shikisha, yo, marinator. Yo, zoba ashkarai. Yo, shikisha. Ay, shikisha. Yo, zoba marinator.
Ay, 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 ay,
ay, ay, ay, ay, ay,
Hola, Mike.